Yo, I'm fed up with this shit. Yo. The other day,
R.I.P.
Ivy. R.I.P. Fiona. This is for you.
This is Mantra Beats.
Mauaji bure bure akiwa live. Tumeshoka. Hitting the street like a king, king no man. Cause I'm a stoner, dribbling. Cause I'm a bowler, hustling to be your owner. No time for the honey, they ain't sweeter than money. Cause long has been my journey. Na nywele nilinyoa, labda nichane majani. Nikate na makali, same perk, mwishe cool. Running blocks in the hood, affiliated with the goons. Chini maji na mahood, but still chilling with wolves. Animal to be good, can't pretend to be cool. Cause I'm fed up with this fool, yeah.
Boy kuua mashore, tumeshoka. Wanna be bowling kama sule sule, tumeshoka. Pata show za bure bure, tumeshoka. Na marapa kuni bule bule, nimeshoka. Unisoma kama shule shule, nimeshoka. Lili kali strong, tabolole yeshoka. Nasi choki kuandika, tanegere yeshoka. Starting from the bottom, na dakinya dieshoka. Na wakinya tiboro watake zeri ya gashoka. Nina dream ya kudrive, nyabe gole motoka. Na kwa rhyme nimeiva, dati yako motoka. Biruta, gai goti, nasimanishi the tax. Time, unko busy na mamim za act. Sisi tuko busy, hatujawahi relax. Utadhani sindi kado juu, daily tuko wax. East town, ile na to rock, hadi nax. Wana piki talking behind our back. Less contact kama message za fax. Leta chali tone nani atapata max.
Maboy kuua mashore, tumeshoka. Wanna be bowling kama sule sule, tumeshoka. Pata show za bure bure, tumeshoka. Na marapa kuni bule bule, nimeshoka. Unisoma kama shule shule, nimeshoka.
Kwa heri vurugu, karibu amani. Weka chini rungu, shoka ni ya nini. Hiyo story chungu, hizo mips siyo fane. Tuishi kama ndugu, na siyo samahane. Tumuamini Mungu, ama namna gane. Tuondoke ukungu, kuishi gizani. Tusiishi kama nugu, wona kundu la jirani. Na machali kutu play, tumeshoka. Tunataka airplay, tumeshoka. Kwa mwenyezi tuna pray, tumeshoka. Kuhuliwa kiholela, tumeshoka.